tu se manyi nti gwe mutufu abatona nge abalala bwe basula egwe walonda nongumya omutima ogwali gumenyese nogata baby ebiwundu bye bantusako gwe wamponya mazima nkole ntya leero labe nti nsiima kwagala nnyo mwatu oba nkole kiki ekina kukyamula kuba egwe mutuukwagala nga waferi nnyo lwesikulabya omutima tegukola njagala nkulabyeko beibe buli kate lwesikulabya esafuna kwagala nga waferi nnyo lwesikulabya omutima tegukola njagala nkulabyeko beibe buli kate lwesikulabya esafuna njagala balyo bagambe mbu walonda nze bonosula abalokezi banji switi sembe neno tebakwefunza laba mukwano tube babiri tuve kubali ombere kubali wano twerage felave tuunze tukireko Romeo ne Juliet kankugume nawe onkume wokaba baby sirise abalimba pambi baveko jangweno mwatumbite kwagalenga waferi nnyo lwesikulabya omutima tegukola njagala nkulabeko beibe buli kate lwesikulabya esefuna kwagalenga waferi nnyo lwesikulabya omutima tegukola njagala nkulabeko beibe buli kate lwesikulabya esefuna z'omukwano gunzijudde zenna jangweno twelage ani baibe nkwagala mukwano ndayira nze sirimba abo tebakukyusa nange sikyuke mwati nkwagalanga waferi nnyo lwesikulabya omutima tegukola njagala nkulabeko baibe Kwagala kufirako ange anange.